Yeah, it's M.O.B. once again. Woo, woo. Eto amo, amo be my nickname. Napanda na bedi na flow coffee saili. Check it, mguya umichafu kama kuku wa kiratu. Wajifanya wanajua kwenye game watoto mama. Mindo kiboko yao, yani kingi of the rapper. Kama na rapper, rapper tharani, watajua yako fani so chumbani. End of the day, utambuka loni, au na lie, huh? Sifa ya ngombe mapembe, sifa yako wewe ni juri zako mwenyewe. Kaa kimya, wone kama utapata msada hivi vina. Kwa jile kuelimisha nye makima. Judi zako ndo stafanya water boy. Ubavu wako ndo utafanya usendele. Mindo A to Z yule MC Atali. Na wawu wa mchana usiku na wapa surprise. M.O.B. oni air kuinifada utapotea. Mindo king wa marapa so pimbo wa marofa. Kichwa ni nandoto za kujenga gorofa. Ila life ubado msoto na kusaka sija choka. Just the answer me if you can try. I'm gonna be a good platform. That is lil. Ayo be smart, just say anything. Yo, it's M.O.B. I'm peace like this. Yeah.
Kwenye game mina tamba, tamba, taa kwa mta. Mafansi msini banie, minataka niwe chata, chata, taa kwa mta. Mafansi msini banie, I'm gonna be a champion. Hey yeah, I'm gonna be a champion. Hey yeah, I'm gonna be a champion. I'm gonna be a champion.
Paza kwenye kipaza poka na baki wanashanga. Atuweze kuelewana kama pasipo kushikamana. Hini ruko pakada kutoka na ground paka ustana represent it ila dak. Mungana sema misi fight. Ila misi jali na kwena bale kuzitafute so salali. Adana go, atana go, misali mekarika quick rock. Kasiri kukumi na kura pata kwenye four na big ball. Ada kifari ni shauli yo, kila siku mini zaidi. Mini rapper, sichani broka broka kama roka niko faster. Kone biti na tembea na snea bila shaka. Nimeshika walo nao nikemea sina papara. Safari yangu bado haya kuisha na mini nitafika. Pale napotaka kwenda bado sijachelewa siku bado haujengie. Hata kinipiga pini wala haitasaidia. Mana niko makini na wazo wa Mungu pia. Just ask me if you can try. I'm gonna be champion. A good person. That's it lil. Ayo be smart, just say anything. Yo, it's a movie, I'm feels like
kwenye
this.
Kwenye game mina tamba, tamba, taa kwa mta. Mafansi msini banie, minataka niwe chata, chata, taa kwa mta. Mafansi msini banie, I'm gonna be a champion. Hey yeah, I'm gonna be a champion. Hey yeah, I'm gonna be a champion. Champion, champion.
Wamilado on the beat.